my hell I wake hot,
baby.
Shady,
wewe. Hata dakika sipokuona we sinyora, mimweza kona kosara. Hivi punde ulikwenda baby, ukujua atakosara. I say you queen, my face for real love. About man, oh baby, you know. That's what love give to me, give me. Oh yeah. I say you queen, my face for real love. About man, oh baby, you know. That's what love give to me. Oh yeah. Oh.
Now I see what's so small penzi.
Baby, unazidi pita. Uko wapi mwenzi? Baby, wewe swadi nawe mwana. Unanumiza roho vibaya hivyo. Baby, basi kwangu njoo. Unanumiza roho vibaya hivyo. Nakuita basi njoo. Faraja yangu ni wewe. Ninachosema nielewe. Angu ni wewe, baby, 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 go. Oh yo, basi nielewe, wewe. Basi nielewe, baby.
Now I see what's close my penzi. Then I find your ghost of singizi. Now I see what's close my penzi. Kama tutaishi daima.
Ni wewe tu, wewe tu, unefariji moyo wangu. Ni wewe tu, wewe tu, unefariji moyo wangu. Ni wewe tu, wewe tu, unefariji moyo wangu. Ni wewe tu, wewe tu, unefariji moyo wangu.
Good girl, my good girl.